Kiss B side back.
Yeah.
I'll be low to you. Baby boo, uminga chikata mokisa mkukweva.
Ha, bama kai kai bale titeva ngeri. Bamulu nobuwa ichemo. Tabeshi befo wanchita. Uminga chikata mokisa mkukweva.
Walinkusha mama. Walenga na ishi wobu vino busuma. Kukwata bagelo wa vengi kebugai. Fiaso, fia pitila ku left eye. Valeti ni love potion. Gamuti viko wingi mumunani. Wakasabula kandi bali mfiadila. Chube tulake tumanena likuvelela. You blow my mind like a trumpet. Gakwa baba kukupiana forget. Nangu walifwile kuna bafe widowa. Na upapa kana kwa lesa tuwa kumana. Na waliwo kufumio mutima no kupela. Ganari kupela sunga. Walimfisha pakuti. Uminga chikata mokusa mkukweva. I'll be low to you. Baby boo. Uminga chikata mokusa mkukweva. I'll be low to you. Baby boo. Uminga chikata mokuisa mkukweva.
Ha, bama kai kai bale titeva ngeri. Bamulu nobuwa ichemo. Tabeshi befo wanchita. I'll be low to you. Uminga chikata mokuisa mkukweva.
Wechilumba chandi uma pride. Gatino venda kwata peace of mind. Mumu tefiba mkukute mwepela. Love story yesu ita kwa tempela. Attention presence yove ndeka tuwa ndeka tuwa. Koni kubudi mbona lika tuwa. Mumenso ya ndita ufuka. Wila tusha no mutima fuka. Kukwa vula iwa menan living thing. I guess your love is out of this universe. Chila kasubwa kubalori palo. Chine sansa shiso luchelo. Kakwari woku fumio mutima no kupela. Ganari kupela sunga. Walimfisha pakuti. Uminga chikata mokusa mkukweva. I'll be low to you. Baby boo. Uminga chikata mokusa mkukweva. I'll be low to you. Baby boo. Uminga chikata mokusa mkukweva.
Ha. Bama kai kai bale titeva ngeri. Bamulu nobuwa ichemo. Tabeshi befo wanchita. I'll be low to you. Uminga chikata mokuisa mkukweva.
Alpha Entertainment's music.
Baby boo boo boo. Baby boo boo.
Say Bob music.
Baby boo boo boo.
Remember where you're coming from. I'm your music published, O.C.O.